mwanamke pekee ambaye unanipenda kweli. Uwezi ni wazia mekufeli. Ukiniombea dua inakuwa dua ya kweli. Awa wengine, wengine matapeli. Let me sing for you. Kwako sina hofu eti siku tanichiti. Moyoni mwangu hawezi kukosa siti. Namba za wanawake wengi mediliti. Ila ya kwako swazi hata kudiliki. Unapendeza hata sipo jipo doa. Faida hato weza mfanya kwako kujitoa. Hato wakikubeza hama kukutia doa. Mina kona hebeneza mbae unaniokoa.
I'm very happy to sing for you now.
Mama, mama, nakupenda sana, I love you. Mama, mama, wanolezi umama, I love you. Nakupenda sana, I love you. Mama, mama, wanone si umama, I love you. Yeah. Everybody wanna sing, mama. Everybody wanna say, mama. Yeah, because we love, mama. Mama, mama, everybody wanna sing, mama. Everybody wanna say, mama. Yeah, because we love, mama, mama, mama. Kama alitangulia, usiwe na wasi. Jitahidi kumuhenzi hili atakasike nafsi. Na kama yupo mwambia umaji yulava. Shukuru Mungu anyakiusa tukutindaga. Yalandaga, ey. Sometimes tunamdekea, mama. Ila tuamnyenyekea, mama. Ala niwe anayemfokea, mama, mama, mama. Sometimes tunamdekea, mama. Ila tuamnyenyekea, mama. Ala niwe anayemfokea.
Na hii ni message kwa kina mama wote. So popote ulipo you can sing like this. Yeah, sing it.
Mama, mama, nakupenda sana, I love you. Mama, mama, wanolezi umama, I love you. Mama, mama, nakupenda sana, I love you. Mama, mama, wanolezi umama, I love you.
Gravity.